ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
keɗe kabaruji amin fulfulde alkamisare sappo lewru novembre sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima sillima capanɗe nayyi e joyyi nder maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗumor woyikalo ko yata civil en temeɗɗiɗo e capanɗe nayyo e taton kañum e yonkiji muɗen karba ko yata capanɗe joyo e joyon kañum e gon majjinaɓe na tutaɓe noon fedde ministre ma nde huɗlitiri wiide e tongande muɗum. wattu joni o kamɓe musengaɓe jangguinoɓe wonɓe nokku noddirteɗe menakaɓe kolli mettimaɓe caggal ko musie goto kañum iyun mbara toon hecci hankken ngallure Bamako nde nokkule cottirɗe tew iɗo yahata iɗo heɓa sembe ɗe nokkule ɗe kam kamɓe sono sottoɓe ɗiɗo tewuji eɓe gondi rewde sariyajina o gara famtade ɗum e journal ngal ɗi onoon sembe kabaruji ɗimin joguinoɗo kikiɗanni ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygalo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo gagne Kanté won to ɓoggui jamɗe to fedde ministre ma nde ɓe jaltini tongade mabɓe heere wattu jonon nde ɓe tonggui ɓamde goho lewru juillet yettade capan tati lewru septembre ƴaɓɓinon ndu le majjunɓe kolliti wiide yimɓele hono mbaraɓe le leydi meɗen ndi civil en ko yata temeɗiɗo e capanɗe nayyo e taton suutaɓe wattu joni on na yimɓele majjinaɓe ɓeydu ɗum yeey fa yimɓele capanɗe joyon e joyon fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
ley windande nde hollitama wiyede ley wuddu leydi meɗen ndi woni ɗo masibaji ɓuuri wadde hono Bagnagara ɗo ɓe limti bonandaji gaɗaɗi 101 ministre holliti ley nde tongande toñogoji hakkeji himɓe 163 ko guɓe joguiɗe kaɓorɗe gaɗi hono Jammat Nusra al Islam kañi état islamique o Grand Sahara fa yettade guɓe goɗɗe hono majje ko fawi dow kabaru don sankoɓe e guɓe joguiɗe kaɓorɗe kaɓantoɗe ja leñi muɓɓen ley windande nde ɓe kolliti wiide ɓen jani hakkeji himɓe fa 133 caggal ɗum ministre wi torraji hakkeji himɓe 162 woni ko manggal paɗen gaɗɗi ɗum ɓeydereke fa 133 ley 100 ley koɓe kollitino e lebbi tati ƴaɓɓinoɗi fa hannden ɗum ko funti ley to gande nde ley ɗi lebbi tati dow adadu torraji gaɗaɗi dow hakkeji himɓe ministre holliti wiide ɗum ɓuytereke nogay ley 100 sini a fondi e lebbi tati ƴaɓɓinoɗi ko wonno koɓe limtuno 146 caggal Bagnagara région ngaji ɗi bonnadaji ɓuuri waɗede ley muɗum gawo toñagoji hakkeji himɓe waɗi 75 menaka 73 motti 75 sigu 133 duwanza nogay e tati Tumbutu 13 kay 4 Kulikoro masibaji tati woni gaɗaɗi
le on ɗo wattu fu nokku noddirteɗo gawo kañe fa jottuɗa an songo yimɓele ɓe ano gondi wat tun immadraji fa kolla mettiji muɗe honno waydi ndenago wori toon fedde neɗɗo noddirte INTM kañe fa jottuɗa SDEM kañe SDTM fu yamɓe gaɗino toon murtere mabɓe le balɗi ƴaɓɓinoɗe ɓe mbihi duɗɗati goɗɗi kaset jaltinte dow hen le ko warta ko so yimmiji mabɓe ɗi kuncanaka hoore keɗɗemo kanko noddirteɗo Ahmadou Abdoulaye o yo kankoni jottino kabaruji ndeɗo fedde komo sifir dow hen to faccitama Ousmane Niali Boudi
le bilan que nous peturons c'est d'abord
no ɗum waɗiri ni ana wawi wiyede e ɗum ɓuuɓa ɓernde dannugol gollel ngol waɗi le service ji gonɗi e wi laamu eɗi gala e wi laamu fo fa yettade ONG ngaji gonɗi le région gawo le fedde amen nde min joddeke kasen hokkodirde hakkillaji hono tiɗallo heɓinirte jogola min kollitiɗon gouverneur o kañum warandarde ko ɗon e hakkillo muɗum dow mum o nodditami hollitindemi heɗi woni jaabu makko joni kay ɗum fo e ɗum fawi dow ko hollitata sini hollitimin ko nanguimi hakkillo min jaltitan e o golle ka sini ko wiyatamin ɗum nangay mi hakkillo min gaɗa imadaraji goɗɗi minen komin jiɗɗi jaabu kantiɗo heɓe gollira dow no haniri
en toute responsabilité
ɗiɗo kabaruji fanma heɓe dow beme ama ande to dow page Facebook kaña compte Twitter sijo tamani en garda nokku noddirteɗo mena ko pelle cagontoɗe musie ngaɓe wonɓe toon ɓeɓe gondi hollude metti mabɓe sanne wattu jono caggal ko musie goto kañe ɓiyun yonki muɗum harba toon heccanken le majjunɓe mbi heɓe kaja koñjale waɗi do hen fa faame yallah hon ɗiɗo torraji gaɗiri toon fa keɓe famtare fa nde keɗɗen Ousmane Niali Boudi
ley communiqué o syndicat musille en signinimɓe sappo joyyi lewru octobre hitande 2016 wonɓe menaka kolliti metti muɓɓen e ɗi war hooreji ɗiɗi eɓe darta horgo udite yallah waɗiɓe o golle ana naata e juuɗe koɓe darti goɗɗum ley communiqué o ndenago musille en e koreji muɓɓen kañi e ndenago ley cuuɗi l'école caggal ɗum syndicat musille en ɓe darni golle fuɗɗude alkamisare sappo lewru novembre ndu ko hani jokkininde fa talatare 15 lewru novembre ndu jawtuɗo sidi asulta conseiller kappa menaka e ɓiyum mbarama fa leggalle muɓɓen to menaka to leydiyande tawi karen waɗuɓe o war hoore tatongolno ɓe garnoɓe hippade dow o musille sutere mabɓe waɗama alalbare nde yesso capanɗe himɓe dum wonno ko Mohamed Ag Issa Faytan hebene studio tamani yude menak
e mbiya eden duwo yo ton buram be ga wattu jone ngardan nokku no dirteedo bomoko do holitan yede wattu jono sa ji hono dibirde dum won nokkule do tewuji dupete kanye e nokkule do tewuji ciotete ko nande mudo an yahatan heba sembe le gallure tam be do hirsobe e be dewo hono seriyaji mbiya dina fa kebe famtare fande kedden Ousmane Niali Boudi
ko buri hewde dew nyamete limal abattoir jabbirto tafon yotto service outrunere en fa jewa yalla o moyi tano busebe yogabe koltiwide te mo jogi an iura nokkuje godde ko wana o nokku
menerebe
semsodi nay am minaban abattoir tafon fay hande talkurunde be dokki kammi do jogi dun sanabe jewa dabay di so be keba hirsude dun en arande tew yaltata nokku goddo warde ga ka handen wana non tew an iura tettey di fu
maintenant c'est pas le cas
e wi modibo ongoyba warajo division inspection et santé publique les direction service outre-mer et mali nokku jididi woni ko tew jewete les abattoirs
l'inspection
golleji didi watte so daba an hirse arande wongol woni farde mun hirsede min ewan yalla nyaaw fu wala e makko so hirsama tagal mun dum min ewan yalla tew o basi fu wala e mun farde nadde le lumo
interne ewi docteur ongoyba buusebe tedina sariaji di kane jukude jukugoji ana bay wade do mu ben iwde tedde dum en tew mo jogi fa yotar uddugul mu en kasu
wattu jonen kalon kabaru fina tawa e jahan nokku le bobobe hollitan wiyede kambe ko heewi mabbe ton fu sal orofa bama debbo sina ciuta dun jada e mudun tafen min bi fa hande do be keddiri o do fina tawa min jottiki nokku no dirteda tegena idum le commune mo no dirta benena idum le region champ o hollitan fa hande be gonde jukkita ton hono sutude debbo tafen farde mabbe am dirum sabide idum e fina tawaji idum e du hono kudde ko be jidi ton fa yottoyo idum du hono ko be andinnobe ko litir wiide fa kebe famta ketta foto matamayga sita sidibe
sana kora fu wala hen dum teddengale dum jogi darne mawdo do bobobe do a wawa suutude suko debbo yeso sara makko
tande kone kan yo neddo godo andino kabaru fina tawale genni nodirteni tegena kan 100 km je chafandi jeegon e juy lewi makko feele nyolman handen woni worbe suutobe rewum en wittide mudun fandene kurtuma wadede le gelle bobobe do ana fota dubi debbe handen chantal jara kan watti fu godo mudu ana suuta dun wittide mudun saabe gidali
arande do kaldal e kawral dum warrata mi haldino e sukam gorko mi yeyi suudo wade caggal ngendi wara makko nabi kam le galle goto hay fini bete mum be neli yimbe jaha kalne dum sarabe am caggal mun sarabe am jabbi hokkude lawul
hanne chantal ana yahi du cefani jeegon didi o hebide o gorko sukabe jeddon le ngal dewgal ga holliti ko miste tuta ko makko to o gorko feni gotan
kulleji di latirani ana moddi weli kam sanne
fina tawan ana heddi e wadede to leni ko heewi fa handen le leednin ga tande kone anduna kabar fina tawa holti yun sariyaji handi batadel fina tawa
ce n'est pas un wana sutugo hanono yimbe tikkirino atawan ko buri hewde fu jomba jokando hurtininde o jaati tawataake ton wayra makko daronto dum fu kaso suko debbo jabbe yendemo na wande makko boni fu forsinaka do bobobe do
c'est honteux
suutu kon debbo wittede e mudun fandane course wadede ana da allalude le leedi menni handen le genni san sukabe jokalbe ko heewi jabne di hakkileji kasin
arande suutude suko debbo ana moƴƴino min ka sa landi kam jaha darde ya jom sara mun dum buri ciuta dum
le nyalana handen leni ko heewi ana da accude batude fina tawa
marina atama
sekrabe mbiyan do ngarte haddude kikida hande do kabaruji meden didi do kabaruji fanama hebedo so ngabbirdo bem ande to ngadi www tobere studio taman tobere org no noddido o do numero fiya momo an do 37321 fande fande fe no kono andir onno do e sedde yowtre meden de ana wodi wassalam
teddube jangobe janginobe kanyum e saraabe jangobe odo bataaki ana wodani on
bindande ko nayani e jande bindi e jate no yarata ana wada dow radio ngaji nangondirdi e studio tamani nenno tefine hedaade
le jukkitagol jande nyenyunde ministere kumaniide jande leydi ndi kanyum e studio tamani wondude e faabanga fedde wietende UNICEF pellisi fuditide juude altinere sappo e nay lewru novembre hitande 2022 den don jande ana anditire école à la radio
sakugo lawol bindande ɗe ana waɗa dow radio ngaji capanɗe jeeɗiɗi e joyyi nangodirri studio tamani ley mali fuu e mawgu muɗum immaade altinere yaade aljumaare 10h yaade 11h fillitagol hengol ana fawi dow radio mo no juɓɓuni mum yarata
l'école à la radio yo jande heƴande e radio waɗande e fannuji kertaɗi nuygal jande leydi ndi jangugol windugol e jatagol no yarata faade e sukaɓe jangoɓe wonɓe e hitande arande e ɗiɗo ɓerde jande leyyire nde nden ɗon jande ana wodani yimɓe fuf fay baaliki en ɓe ana darda kettino fa pammina janggina sukaɓe
wattu joni en kala hono kabaru sukaɓe ko sukaɓe golli ko sukaɓe gollana fa yetto to radio gatteɗe fewde sukaɓe ɗo yewtere meɗen nde yowoto alkamisare fou en kala hono kabaru no maayo ngo wondi e natirde wattu joni le saha leydi ndi kañe fa jettuɗa le wuddu leydi mali ndi fou maayo ngo no woni tan hewde e ɗeɗon nokkule kutti ɗiɗo ne gondi yettal sukaɓe wonɓe tomɓe sanne noon hollitira wiide fa keɓen famtare gaare keɗe komin e fatumata mayiga min pewni on dow hen mofti no ndiyanɗam wondi natirde no kutteji kewɗi yetti ko sukaɓe amen no kanko noddirte nohum sinenta laami nokkumoɓe noddirta masina godoga le commune motto hollitiri wiide o wi sukaɓe hewɓe ñawuji matama e muɗum en
si ɗallah mum won dow amen kañe sukaɓe amen ana saabi mbina reedu naworu kañe hoore nawore so maayo ngo heewi ɗum yahan le nokkuji kewɗi ndiyan ɗam mi jarata e ɗum saabi mbina ñawuji kewɗi
le saha leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo bukkiyat iɗum ɓadale ngallure tumbutu nde kanal gongal tongal hollitan wiyede nanni ndiyam sanne fa ɗum yettoyi yimɓel wonɓe nokku noddirteɗo bukkiyat ɗum e tawede fo kamɓe yimɓel wonɓe tonɓe eɓe gondi wadde immadaraji ka sukaɓe aɗa gondi e fijude le ndiyameje gonɗe tonɗe
Je me sens malheureuse. J'ai peur. C'est que moi
mi metta sanne. Fe goto hana yaade ton kasi. Sabu ndiyandam ana hulbini. Suka be hunde fu ngatta sona fijude le ndiyandam. Homo fu hulbina bandu wiide loojan ɗum le ndiyam. Farrati mun ana mawni. Ka hatta kikiɗe fu sona mi njaha le maayo ngo. Hitande fu sukaɓe keddoto le ndiyam. Min ngaɗan lebbi seeɗa caggal mum tawi min jottata ko toon. Ka so ɗum ƴaɓɓiki min jeggitan. Ñanden fu min njahan.
On est retour. Sinon, c'est les risques sont l'ombre.
Non, ɗum woori nokku noddirte tew iɗum le ngallure dire nde région Tumbutu. Kanko noddirteɗa Asala Mayiga goto e janngo o toon o wiñande fuu sino o taccita maayo so heɓa yahde l'école o wi somo taccita maayo ngo o wona cuusuɗo fii
nous les enfants
minen sukaɓe direyɓe miɗen kula sanne so ndiyam naati sabu min lumba maayo ngo yahde école wakkatiji fe min keɓata laana
non saraɓe sukaɓe du kollitiri wiide mbi hakkillaji muɗen jooɗaki feewi quatrième réaction
nous avons vraiment des inquiétudes
miɗen kulini sukaɓe amen seɓe jaaha école sabu beete fuu sanaɓe lumba ndiyan ɗam min seɓɓe noon ka miɗen kuli komin dardata kanankoɓɓe seɓe mbawi waɗande min dabari no tiɗalla ka iwrata dow amen nde sukaɓe amen gandi yahde école fuu min sullete ille joom fa ne ɓe garti
jeetikalerela
no ndiyan ɗam wondi e natirde no lefol mayorane o ngo to motti kaña fa jottiɗa ɓurem sidi amar kaña fa jottiɗa dire yimɓele hewɓe gonde yoppude nokkule muɗum en fedde sappere pompien wonde ton de ɓe gaɗino dango fewde jamare nde tinno wattana koye muɗe hakkille fo fota ɓadiɓe mayoji gonɗi ton ɗi namakan dambele wi saraɓe sukaɓe ɗon kane haybede sanne
won nokkuji yoga to ndiyan ɗan yottaki tafon wakkati fuu miɗen kalna yimɓe gaɗana ko e mum e hakkille ɓe kayba wakkati nde sukaɓe jata école ɓe gaɗana ɗum hakkille sanne fati sukaɓe pijeele ndiyan ɗam neɗɗo ana wawi heddade le ndiyan ɗam wakkati fuu gelle kewɗi ndiyan ɗam laati sababu sottinde ɗum en
ɗo kaddeten le ñalawma ko yewtere meɗe yowidi dow sukaɓe nde yo jeɗɗira warore